Bakhohlisa emfana, bakhohlisa bangakwazi, bakhohlisa mina ngeke ungenze lutho.
Bakhohlisa emfana, bakhohlisa
bangakwazi,
bakhohlisa emfana mina ngeke ungenze lutho.
Bakhohlisa emfana, bakhohlisa bangakwazi, bakhohlisa mina ngeke ungenze lutho.
Bakhohlisa emfana, bakhohlisa bangakwazi, bakhohlisa emfana mina ngeke ungenze lutho.
Bakhohlise, bakhohlise abangakwazi, bakhohlise mfana, mina ngeke ungenze lutho.
Bakhohlise mfana, bakhohlise abangakwazi,
mfana,
bakhohlise mfana, mina ngeke ungenze lutho.
Angikwesabi mina, angikwesabi wena, awulutho wena, ngeke ungenze lutho.
Angikwesabi, angikwesabi,
ngeke mfana,
angikwesabi, ngeke ungenze lutho.
Angikwesabi, asikwesabi thina, asikwesabi thina ngeke usenze lutho.
Asikwesabi, asikwesabi ngeke mfana, asikwesabi ngeke usenze lutho. Asikwesabi, asikwesabi thina, asikwesabi ngeke usenze lutho.
Bakhohlise mfana, bakhohlise abangakwazi, bakhohlise mina ngeke ungenze lutho.
Bakhohlise mfana, bakhohlise abangakwazi,
mfana,
bakhohlise mfana mina ngeke ungenze lutho.
Bakhohlise mfana, bakhohlise abangakwazi, bakhohlise mina ngeke ungenze lutho.
Bakhohlise mfana, bakhohlise abangakwazi,
mfana,
bakhohlise mfana mina ngeke ungenze lutho.
Bakhohlise, bakhohlise abangakwazi, bakhohlise mfana, mina ngeke ungenze lutho.
Bakhohlise mfana, bakhohlise abangakwazi,
mfana,
bakhohlise mfana mina ngeke ungenze lutho.
Mina ngiyayishaya ingoma, ngiyasindela khona ukuthi ngiyafihle. Mina ngiyayishaya ingoma, ngiyasindela khona ukuthi ngiyafihle. Mina ngiyayishaya ingoma, ngiyasindela khona ukuthi ngiyenza njengokhona. Mina ngiyayishaya ingoma, ngiyasindela khona ukuthi ngiyafihle. Mina ngiyayishaya ingoma, ngiyasindela khona ukuthi ngiyenza njengokhona. Mina ngiyesabi lutho kulo mculo nempangisayo. Mina ngiyesabi lutho kulo mculo nempangisayo. Mawunenkinga unenkinga nami nawe, mawungenankinga nginankinga nawe. Mawunenkinga unenkinga nami nawe, mawungenankinga nginankinga nawe. Mina ngiyesabi lutho impi dala ngayiqala. Mina ngiyesabi lutho. Mina ngiyesabi lutho wensizwe ngiyesabisa. Mina ngalwa nensizwa ngincane kabi, 2003 ngangingane. Mina ngalwa nensizwa ngincane kabi, 2003 ngangingane. Nginesabani sengikhulile, nginesabani sengisizwa mina. Ngiyofela khona ila ngiya khona, ngiyofela khona ila ngiya khona, ngiyofela khona
ila ngiya khona,
ila ngiya khona,
ila ngiya khona.
Ngiyofela khona
ila ngiya khona, ngisizwa
ila ngiya khona,
ila ngiya khona.
Ndiyo fela kona
Ilanga kona Nesiso
Ilabe mwa kona
Ilanga kona Nesabi
Ndiyo fela kona
Ilanga kona Nesiso
Ilabe mwa kona
Ilanga kona Nesabi
Ilabe mwa kona
Ilanga kona Nesiso
Ilabe mwa kona
Ilanga kona Nesabi
Ilabe mwa kona
Ilanga kona Nesiso
Ilabe mwa kona
Ilanga kona Nesabi
Ushal, hala, sabati kana na. Sehi una kwa chanya bache mukhtan. Abache ba kandelu sunga tikalu baboni. Uko lumnya monala makanka. Ba solo ba chanu so mi silo sonka. Ma ba ni ba ne so. Ni na ba chungi ku tika kwa hi ni ba maska. Ni na ba mungu ba kam na sala se. Slava na sanga ni na kwa na sanga te na poni kuna ga sa fu na kuna sa pa kumsi. Amato, yonjo, ngane sakhi. Yakho sisolalo Brussels lapha ngaphansi la tayibo. Ngiphinde ngikwenza ofashela intejeni. Dala uyinkinga namanje, asalambi. Awu kusanga mangi tshobe sekungcono ngalezi zinto. Wase wanzi mamato. Ukhatha tabendo dende mnyame. Yethe nyuwe nendonga makhetheni. Bayizithola ngasafuta mina ze commission. Senisophele task yude langizela khona zonke izinto ezini. Ase ngihlala phansi ngibuka ithumbi. Wema. Bange basiyale nabantu abakutshela ukuthi umuntu impela ubungeni. Khohlwana wena wasuthu kusho mina futhi ngiyazi futhi angithume ngayo. Ngoba ngakhona nje mfana ukuthi bazama bakufate emsebenzi. Bakuhlanganisele bakwenzela umngane vele kade asiqalake ngalokho ngoba yonke nomsebenzi. Sizama nepo prakati ya tiro wafala kwanza futhi bazama kodwa sasifika sikhaya khona kuthi awulutho kawe nokushabini yezwa mina ethi ngiphunga limnyama ethandeka ngoba ngiqhamba xaxa isimile amashishini kanye nomkhulu kanye nazo lezi nto besiziphethela ngingumbona limnyama ke leyo sifika sekuqhamuka bese siyakushintsha sima kungani ndaba zalu enganisiwe sengikhona nje Useyihlala ndoda basala bayisa mihla namalanga endona chithi kodwa sikhosa kodwa ifanga zabo kuzibona namhlanje izana isabela Usibhe bahle shuba sana pasenta benkulika Isonga mnandi bafana lasekhinguzetha uzo ukuthi sizenza ngikhona futhi asina nkinga namuntu futhi asisabuntu futhi asina nkinga yezwa awu 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 uyithinte lapho mfana ngizofana sigakhi into encane uzo ukuthenzana bethu Ngoba nganza lihlala lejude bayithengela amasa Isokale ntombi akadila ni Kata khabazela kukhathika amakati esihlahleni Ebekhona zala umfoka ntombi wena ndosulele emsini Ithi ngibambelana-ke mina mngani wami ngoba ngaso ngibe yidlala futhi angikhulumi Lewele esibili eliphethe belilivula bangani wami Elesithathu uzolivula ngokuthi Friday Uyithola likashafuni Babhayi Short left Ngalahle Masala kanjalo
Ngiyofela khona
Ilanga khona Nesizwa
Ilabe mwa khona
Ilanga khona Nesabi
Ngiyofela khona
Ilanga khona Nesizwa